No noise upon the beat.
Granny boy.
Carigo, carigo, my heart oh carigo. Every moment you want to, anything for you, mommy do.
Carigo, carigo,
my heart oh carigo. Every moment you want to, anything for you, mommy do.
Sijilao mungu kujua leo, muda wa mungu mafaka hauna pende leo. Siogopi kukukweza cheo, koze nisha kuwamini nitakuwa mumeo. Kupata nimebarikiwa, isijitokea kesho kaja nikibia. Kupata na kukosa yote maisha dia, so nahitaji kujua je utaridhia.
Jota nipenda mimi siprongara.
Jota nipenda.
Siku nimesota misi nagachapa.
Jota nipenda.
Kama nameless, kwa kusino semi, I'm speechless. Penzi lina rangi, niko colorless. Mi nikuwa na we, it's a jobless. Safari ya mapenzi milima na mabonde. Kukosa na kupatana zote pande. Usichague usibague wapi wende. Refari kwa mecha na upande.
Kukupata nimebarikiwa, isijitokea kesho kaja nikibia. Kupata na kukosa yote maisha dia, so nahitaji kujua je utaridhia.
Jota nipenda mimi sipongara.
Jota nipenda.
Siku nimesota misi nagachapa.
Jota nipenda. Jota nipenda. Jota nipenda. Jota nipenda.
Jay's Entertainment.